abaddukanya kibuga Kampala wansi w'ekitongole Kampala Capital City Authority KCCA bategeezezza nga bali mu kussaamu nkola enteekereza ekuusa ku wabula ku ofiisi ya ssaabaminisita okwetekera enkuba bikokyetera okuvaako akavuyo mu kibuga. Ofiisi ya ssaabaminisita yalabula ku mataba mu bitundu eby'ebikko kw'ossa n'ebyo ebitera okwanjalamu amazzi ng'enkuba etonnye omuli n'ebitundu ebimu ebya Kampala. Ayogerera KCCA Daniel Nuwe Abine ategeeza nti waliwo bingi ebigenda mu maaso bye bakwasaganya mu kwanga ng'ekizibu ky'amataba ng'ebire eby'enkuba tebinnatuuka okuva mu mwezi ogujja ogwokusatu okutuuka ogwokutaano.
Tumaliriza awamu n'okuwugula emyali egy'enjawulo otunuulira ebifo ebadde bitera okukolegamamu amazzi nga oluguudo lwa Areni, oluguudo lwa Sebaana, oluguudo lw'ejjinja naddala w'ekyambogo era ku luguudo lw'ejjinja wano ku Shoprite we yali awo erugogo, oluguudo lw'e Rubaga naddala eri ku Eriana Masaka. Tuzze tugugula emyali egya wakati okujja mu Kakisa yenna awamu n'okuzimba emyala n'oku ebyo byonna ebyandibadde bikugira amazzi okulukuta obulungi. Ebifo byetusuubira okutawaanyizibwamu naddala mu wiiki eneemu weokubbe nikiwanuka kubanga awowo tugezaako okutuzimba omuwaato ogw'amazzi omunene ogunaggyayo amazzi gonna agava eno ku Shell ng'ovudde ku paaka enkadde munaatwala amazzi ago ku Nakivubo kyano.